yoko Bona nini miki motema mabeko yeo Mwana mama Babele liyo miki olomola motindoki Babele liyo miki omumola motema Miki ye kindokele kayo Miki ye motema mabeko yeo Yango yo miki, olingi baninga baswate Pona nini miki, olingi baninga babomate Motema mabe, eleka yo mama Babele ni miki yo longola
Lovina yo moko
Babele ni miki yo pomola
Motema yo moko
Babele ni miki yo longola
Lovina yo moko
Babele ni miki yo pomola
Motema yo moko
Omuniati, Nakatia Limoze, Mwana Fatima Djumwa Babebi na bango, babebi na bango, babebi na bango, babebi na bango, babebi na bango Yele kikilo, yele kikilo, yele kikilo, yele kikilo, yete Tu pesi vino bambou